each and everybody to this gospel gathering, to this meeting whereby Jesus Christ is exalted. For sure, Jesus Christ is worth it to be praised. It's the continuation of the book of Ruth, chapter 4, that we are looking into. Luke chapter 4, verse 7 downwards. Verse 7 says, "Now this was the manner in former time in Israel, concerning redeeming and concerning changing, for to confirm all things, a man plucked off his shoe and gave it to his neighbor. And this was a testimony in Israel." Luke chapter 4, verse 7.
Luke chapter 4, verse number 7. Verse 7. Atuko magare Israeli kwa kuombola ndi kusintana kutsimikiza mlandu wonse akatero muntu avula sapato yache naipereka kwa mnansi wache natsimikizidwabe Israeli. Verse 8. Ndipo ombolayo anati kwa Boazi, udzigulire wekha kadzikoko navula sapato yache.
And from verse 7 we see that the custom in Israel was that a shoe should be taken off.
Kuoneka kuti mnyisraeli sabato ili ndi tanthauzo lalikulu molingana ndi mmene tamvera mu verse 7.
Here we see two men standing together.
Apapa tikuona anthu awiri atayima pamodzi.
The first one was the first one to redeem or save Ruth.
Oyambirira tikuona ngati oyamba kuti amusunge ndi kumuombolera Rute.
But we see at the end that even though he was the first one, but he fails to save Rute.
Tikuona oyambirira kuti analephera kuti amuthandize Rute, koma akuimika mmodzi kuti wayikidwa kuti aombole Rute ndi kumuthandizira.
So after the first man fails, there was a second man already waiting to serve the same Ruth.
Mmodzi atalephera kuti amuthandizire Rute, pali wina wachiwiri amene anayikidwa kuti amuthandize Rute kumuthandizira.
So this case was there while two men waiting to serve one person, that is Ruth.
Anthu awiri amene adayimirira apapa, pali mmodzi amene adayikika kuti amuthandizire Rute.
Why saving Ruth, one person, one daughter, one woman? It's because Ruth stands for a church of the elect.
And if you watch any, muntu uyu akuyimira kuti athandize mzimai okhala payekha komanso wa masiye, izizi zikuyimira kuti ndiwo mpingo.
According to the design from Ruth chapter 1, about a marriage and hunger in Bethlehem, we saw that it was the plan of God so that Ruth should be brought to Bethlehem.
Njala imene idali mdziko la Kanani idali ku Bethlehem, Mulungu adayilola dala ndi cholinga chonena kuti anthu ochokera ku Bethlehem akadzapita ku Moabu chikachitike ndi kukwaniritsidwa kuti akatengedwe Rute kuti akabwere ku Bethlehem.
Now Ruth is in Bethlehem. But for her to stay safely, he needs somebody to redeem her.
kuti akhale bwino ndi moyo umene akukhala mbetemu sikatengera wina wake amene adafunika alowerere kuti akamuwombole iye afike ku Bethlehem.
When Ruth was coming to Bethlehem, they were already in Bethlehem, two men waiting for Ruth.
Mmene Ruth amachokera ku dziko la Moabu kubwera ku Bethlehem kudayikidwa kale anthu awiri.
And they were waiting for her.
Adali kuyembekezera iye Ruth.
Before Ruth entered Bethlehem, Boaz and the first man was already in Bethlehem waiting for Ruth.
Ruth asana kwere kuchokera ku Bethlehem. Kuchokera ku Moabu ndetu ku Bethlehem kudali kale anthu awiri amene adayikidwiratu. Wanthu awiri oyamba ndi wachiwiri woti akathandizire Ruth.
Which means the hunger that was in Bethlehem was there because they are already two men waiting for Ruth to come in its due time.
Ndipo njala imene inali ku Bethlehem kudali kukonzekeretsedwe lathu kuti njala yakadzavuta sidzamtengere Ruth kuchoka ku dziko la Moabu kuti akabwere ku Bethlehem. Ndiye Mulungu adayikidwiratu anthu awiri.
Now Ruth has come in Bethlehem.
Panopa Ruth atafika ku Bethlehem.
There was a need of somebody to redeem her, to protect her, to save her.
Padayikidwa wina pamasoweka wina woti amutetezere ndiponso amuthangatire Ruth.
So two men spoke about one person, that is Ruth, meaning singular church.
Anthu awiri amene adayikidwiratu onsewa akulankhula akubwera kwa Ruth simene sikuyimira mpingo.
We don't say churches, it's church of Christ.
Singanene kuti mipingo koma mpingo wa Yesu Kristu.
It's one church.
Umenewo ndi mpingo umodzi wa Mbuye Yesu.
One Ruth.
Ruthenso ndi mmodzi.
So the first man fails to redeem Ruth.
Munthu woyambirira adalephera kumuwombolera Ruth.
Instead, Boaz was to redeem Ruth.
Chifukwa chake kwadabwera Boaz kuti amuwombole Ruth.
But for the issues of redemption, it needs an exchanging of shoes.
Ntchito yonse yamawomboledwe pali choyimirirapo ndiyo nsapato imene yatchulidwa mavesi amenewa.
So a man was to break off his shoe and give to the neighbor so that neighbor should save a person.
Nsapatoyo itapatsidwa kwa oyandikana nawo, itapatsidwa kuti ikakhale tanthauzo lalikulu mu maomboledwe a Ruth atachokera ku dziko la Moabu.
So verse 8 is saying.
Verse 8, you love to put it.
Therefore, the kiss man said unto Boaz, that is the first person, buy it for thee, for he drew off his shoe.
Verse 8, Dipo Morayo, Anatiqua Boaz, Utsikurira Weka, Katsiko, Navula Sabato Yache.
Here, the first kiss man is giving all authority unto the hands of Boaz to do the work of kismaning, redeeming it.
Iyeyu, wachiwiri yu, akupeleka mwai wonse kwa Boaz, kutsigulire weka nsabato, kuti Ruth aombolewe, kuchinjwe chimene nacho kana cho kutsigula kwa.
Completely, it means that the first kisman fails to save Ruth.
Sichitoonetseratu kuti oyambayu adalephera kuti amuthandize Ruth.
So Boaz was there to save Ruth because the first man would have not managed to save Ruth.
Boaz adayikidwiratu chifukwa kudatsimukiratu ndi Mulungu kuti oyambayu akadzalephera adalephera kuchita chimene adayenera kuchikwaniritsa pa Ruth. Ndipo Boaz namene adakwaniritsa padayikidwiratu ndi Mulungu.
Christ is the fulfillment of all things.
Yes, ndiye okwaniritsa zinthu zonse.
He is the only one who fulfills all what the Lord needs.
Ndiye khayo amene ali okwaniritsa chilichonse chimene Atate kumwamba afuna.
As Apostle Paul spoke in Romans, said that all have sinned and come short of the glory of God.
Bukula Roma, Paulo adalankhula.
Which means there is nobody and there is no one. Christ is the only one
righteous.
And is the only one that can manage to fulfill the law. The law comes from God. Christ came from God. And Christ is God. The first Christman
fails.
Boaz manages to
save.
Boaz was there because the first man who fell. The law was to come first. First Adam was to come first. But it was there because there is already Christ waiting. The coming of Jesus Christ was for the fulfilling it. Whatever the law requires.
Yes, kudari kukwaniritsidwa kumenechira muro chidarepera Yesu adakwaniritsa takwe.
In our place, Christ fulfills all the law. What God
requires.
In our place, Christ did whatever we failed to do.
Malomose menefe chidarepera muri Yesu adakwaniritsa.
Christ is our salvation.
Tipo Yesu ndiye chipulumutso chathu.
Christ is our redemption.
Yesu ndiye mamori wathu.
Christ is our justification.
Christ
is our righteousness.
Yes,
Christ is our holiness.
Yes,
Christ is our everything.
Yes,
so Boaz was there because Ruth needs help. Without Boaz, Ruth was hopeless. Without Boaz, Ruth was dead. But Boaz is the life and the hope of Ruth. When we read Ephesians chapter 2, verse 1 says,
Verse 1,
and you has he quickened me, who were dead in trespasses and sins. Verse 1 of Ephesians chapter 2.
Verse 1. Ndipo inu adakupatsani moyo. Pokhala mudali akufa ndizolakwa ndizochimwa zanu.
Here is speaking about our character and behavior, our original us.
Bible that
we were dead in our transgressions and sins.
We were dead
people.
There
was no life in us. So when we look into the character of a dead person, there is nothing good in a dead person. If the people who are alive never wait for the dead person to be buried, he will die, he will be there and rot.
He
needs those who are alive to wait for him to be buried. Without the people who are alive, then a dead person will be there. Nothing good but stinking because of rotting. That's the character of a dead person. Now, Christ through Apostle Paul, says we were dead in our trespasses, meaning there was nothing good in us but stinking because of our rotting.
Yes. Yeah, Apostle Paul, I will not put it. If you take a Koma Kristu amenana bwera anatuongola kutichotse kuimfa imene fikali chikalile akufa.
Again here we see how grace come to the dead person whom God erected.
Ndipo apa patikuona chisomo mmene chidabwerera kwa munthu wakufa kuti akasankhidwe.
A dead person in his trespass and sins found grace because first of all God erected him before the foundation of the world. The coming of Jesus Christ into this world was not only to die for everybody, was not for dying to everybody, no. He came to his own people. He came to the people whom he knows. And he died on the cross because of those he purposes before the foundation of the world. Why dying? Verse 1 of Ephesians chapter 2 is saying, he quickened us who were first dead in our trespasses and iniquity.
Verse 1. Ati ndipo inu anakupatsani moyo pokhala mudali akufa ndizola kwa zanu ndizochimwa zanu.
Quickening us, giving us life.
Akutiwombola ife kutipatsa ife moyo.
It's like somebody is pointing to a person, speaking about the reality of the person. Here, Apostle Paul is pointing to the people that you are original dead people. There is nothing good in you.
Apostle Paulo, Apollo Zad, Inumudari Akufa, Nisuchimazan, Soma Crispa Nobatanimo.
So he's pointing to them that your status is that you are a dead person.
Aha, the Apollo Zawan, et cetera, my immediate hour to our Akufa.
Meaning you are a stinking person because of rotting.
You were all known, Kaiwayo, to follow you into all.
So there is nothing good in a dead person but stinching. If you can tell a dead person that make a choice today, follow my prayer, then you don't know what you are preaching. Then you are not preaching. When we are preaching the gospel, the message, Christ, the owner of the gospel, Christ, the message, will reveal himself to those he erected and died for them on the cross. And those who are his will hear the message and will be drawn to himself. But those that are not his, they'll be left to themselves. So that they should do whatever they think. They will be doing whatever is feasible unto themselves. But those that are his, they will be comforted in the cross. And their message is the cross. And they are always comforted in the cross. When the message of the cross is preached to them, it will always comfort their lives. And that message will lead them home.
Tipo, utendo mene utawa chokolera kutanda fike kwao.
That's what the Bible says.
Chimene chimene Bible kula kula.
Grace leads the erect home.
Chisomo chitawa chokolera wansi wasangidwa kwao.
So Ruth was comforted because the conversation that is between Boaz and the first kissman is for her to be redeemed, to be saved.
Ndipo Lote anatontozedwa chifukwa kudai kibiratu kuti akatsafika ku Bethlehem kuri anthu awiri woyapa yakatalepera Boaz adzakwaniritsa chimene Mungu adai kiratu.
Be comforted with Christ is your salvation, is your everything.
Tontozedwani mwa Yesu Kristu chifukwa iyeyo ndi zonse muzonse.
When I say be comforted in Christ, I'm not speaking to all the people in the world. But I'm speaking only to the elect that they found comfort. When the true gospel is preached, the true gospel will comfort the elect. But at the same time, the same gospel will bring hatred in the rights of an erected. So the first kissman got the shoe to Boaz, and Boaz did the work of saving. The law, first Adam, surrenders all the people in the arms of Jesus Christ, and Christ saved them by dying on the cross.
Verse 9 of Ruth chapter 4.
Verse 9. And Boaz said unto the elders, that is the representatives of the city, and unto all the people, the hearers, ye are witnesses this day that I have brought out all that was Ermeret, and all that was Chiriums, and Marons of the land of Naomi.
Verse 9. Na Boaz, kwa akulu, ndi kwa anthu onse, inu ndinu mboni lero, lino, kuti ndagula zonse za Eremereki. Ndagula zonse za Eremereki, ndi zonse za Kilioni, ndi Maloni, patsanja la Naomi.
So here, Boaz is speaking to the elders and the people that were there.
Tikuona apa Boaz akulankhula kwa akulu a mu mzinda amene adalipo nthawi imeneyo.
These were the representatives of the people that were born in time to come. That is ourselves.
Amene amayimira khulu la anthu amene atsabwere kutsogoloko zimene sikuyimira ndani ifetomo.
So he spoke to the people that you are the witness of this. So the elders, the people that were there during the time of Boaz and this first kissman, were there to represent all the people, both the erect and unerect, that will come in time. So they were to be there to represent all the people that will come in time, in future time. That this is the truth that Boaz has redeemed Ruth completely.
Is this
When Jesus Christ was near to be crucified,
yes, ali pafupi kupachikidwa.
They were representatives that were there.
Padali anthu awili amene adali manawo.
They were a people that were standing for us.
Ali pawili amene adaima mtime ne Yesu amaperekedwa.
For example, when we read Matthew chapter 27, verse 22 says,
pamene tikuwerenga buku la Matthew chapter 27, mu verse 22, Bible likuti,
Pilate said unto them, what shall I do then with Jesus, which is called Christ? They all say unto him, let him be crucified.
Verse number 22, Matthew chapter 27, verse 22. Ati Pilato adanena kwa iwo, nanganditsa chita chiyani ndi Yesu otchedwa Kristu.
They all say unto him, let him be crucified. 23.
Onse anati apachitidwe pamtanda. Ndipo iye anati chifukwa cha chiyani chifukwa ninji. Adachita choipa chanji.
You can see on verse 23 whereby it says, and the governor said, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, let him be crucified.
Akutikulu lonse Pilato adaima poera na wawusa antu kutikudi kashiani mtuwe kwa mantu osa kafomele zano kuti iye ayendera kupachikidwa basi.
Which means even Pilate didn't want Christ to be crucified.
Gakale Pilato sama funa kuti Yesu apachikidwe.
He don't want evil things to happen on the body of Jesus Christ.
Ndipo Pilato sada fune kuti olo zoipa zichitike mtupi na Yesu Kristu.
But he was not knowing that Christ is there to be crucified.
Sama dziwa Pilato mishidai kidulatu Yesu ayenera kupachikidwa.
So God gave the people boldness to say, crucify him, crucify him.
Ndipo Mulungu adalola kuti anthu avomereze kuti Yesu apachikidwe, apachikidwe.
So even Pilate was not wanting him to be crucified, but the people exclaimed, saying, crucify him, crucify him.
Ngakhale Pilato sadafune kuti Yesu apachikidwe, koma anthu onse adanena mawu kuti mpachikeni, mpachikeni.
While of verse 22 says, Pilate said unto them, what shall I do then with Jesus, which is called Christ?
The book of verse 22, akuti Pilato adanena kwa iwo, nanga nditachita chiyani ndi Yesu Kristu, ndi Yesu otchedwa Kristu.
So Pilate knows that Jesus is called Christ, but he was not knowing that being Christ, he was worthy to be crucified.
Yeye Pilato amatswa ndithu kuti uyu ndi Kristu wopati koma samadziwa kuti adaikidwira anthu kuti iyeyu ayenera kupachikidwa kuti akaomore munthu wechi.
So the dying of Jesus Christ by crucifixion was the fulfillment of the word of God.
Iyeyu samadziwa kuti kupachikidwa kwa Mbuye Yesu kudali kukwaniritsidwa kwa malemba kuti kudalembedwa kuti iyeyu anena kupachikidwa kuti akaombore munthu wochimwa.
Because when we read Acts chapter 2 verse 23 says,
mene tiwerenga buku la machitidwe athu mu chapter 2 Bible kuti
Acts chapter 2, Acts of Apostles chapter 2 verse 23 says,
buku la machitidwe athu mu chapter 2 verse 23 Bible kuti
him bending the river by the determinate counsel and for knowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain.
Verse 22. Amuna inu aisalae. Verani mawawa. Yesu nazalayo. Mamuna ochokera kwa Mulungu. Woso nyesedwa kwa inu. Disimpav. Disosizwa. Disisindikiro.
23.
Verse 23. Ameneyo woperekedwa chika ndikumupa ndimanja anthu akusayeruzika.
Here you can see the word of a man.
Apapa mukosa kuona nshito ya munthu.
The good work of a man was to kill Christ.
Nshito ya munthu imene ikidwa ndipo kupha Ambuye Yesu.
The good work that we had was to crucify him.
Ndipo nshito imene ikidwa munthu akapachika Yesu.
It was to slay him. That was our work. That was our good work that we did. That's why when the people were saying, crucify him, crucify him, that was the good work that a human being was to do upon Christ.
Mukuona kuti pamene anthu amati mpachikeni mpachikeni zikuoneka ngati ndimene dali nshito kuti anthu akwaniritse yoti akamutenge Yesu kuti akwachikidwe.
But here you can see that it is God who delivered this, who made it to be like this because of his determination, counsel, and the foreknowledge of himself.
Aha, tikuona apa kuti mmene zonse izi zimachitika kudali plani ya Mulungu kuti akakwaniritse malemba.
So nothing missing, nothing in addition that happened that day.
All the things
that happened was because God made it to be so according to his determinate counsel and foreknowledge of him.
Look
verse 24 now. Whom God hath raised up, that is Acts chapter 2 verse 24. Whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be ordered of it.
Verse 24. Yemweyo Mulungu adamukitsa atamasula zowawa za imfa mwakuti sikunali kotheka kuti iye agwidwe nayo.
It was not possible that the death can withhold Christ Jesus.
Kudali kosatheka kuti imfa isamfikire Yesu.
This was so because
kaisi kuti sikaonetsere kuti Yesu ndi Mulungu.
The good works that we did is killing Christ.
Ushito zathu zimene timapanga zidamupa Yesu.
But God raised him from the dead.
Koma Mulungu anamukitsa Yesu kwa kufa.
And given him a name above all names. That in the name of Jesus, every knee shall bow down in heaven, on earth, and on the ground
here.
That is a name above all names. And every tongue should confess that Jesus is the Lord. Here again, when we say that every tongue should confess that Jesus is Lord, is only speaking of the tongues of the elect. When they said that every tongue should confess that Jesus is Lord, he was speaking about different tribes, languages, all the people erected will confess, will see Christ as the only road of error.
Izizi zikunenedwa kwa mitundu yonse ya anthu adziko lapansi ndi asalankhulo zonse kuti iwo akuti adasankhidwa lilime lawo lidzavomereza kuti Yesu ndi Ambuye.
Christ is the name.
Tipo Yesu ndiye dzina.
The only name which I am to bear.
Ndi dzina lokhalo limene bondo lililonse liyenera kugwada.
The only name which I am to confess.
Ndi dzina lomwero lokhalo limene lilime lililonse liyenera kuvomereza.
not just confessing, but bowing and speaking and seek Christ as the Lord. So here there is two things. One, there is confessing. The second thing, there is bowing. But when we go into the book of Romans chapter 10,
Verse 9 and 10.
Verse 9 says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
Verse 9. Kutingati tsavomeresa mukamwa mwako, yes ndiye ambuye, ndikukhulupirira mumtima mwako kuti Mulungu adamukitsa kwakufa udzapulumuka.
Why confessing and why believing?
Chifukwa chani pali kuvomereza komanso kukhulupirira?
Which one comes first between confessing and believing?
Ndi chinthu chimene chiyenera bwera poyambirira pakati pa kuvomereza ndi kukhulupirira.
Verse 10 says,
verse number 10 likuti,
for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
Verse 10. Pakuti ndi mtima munthu akhulupirira kutengapo chilungamo, koma ndi mkama akomereza kutengapo chipulumutso.
So first of all, a heart is to believe so that righteousness is to be there.
So poyambirira mtima uyenera kukhulupirira kuti utengepo chilungamo.
So it's God who taketh away the stony heart and bring in the heart that will believe the word of God.
Ndi Mulungu amene ali ndi mphamvu yochotsa mtima wa mwala ndi kuyikamo mtima wovomereza kuti Yesu ndi Ambuye.
On your own, you can never manage to believe God.
Inuyo panokha sungathe kulumbirira Ambuye.
But God made the work of believing in your heart so that you should believe him.
Mulungu adakwira ntchito Yesu ndi Ambuye.
Then, because you have believed that Christ is Lord,
pamene chachitika ndi Ambuye,
then you confess with your mouth.
Kenako pamene umavomereza ndi kamwa mwako.
And the mouth confesses what the heart believes.
Yes, ndiye kuti mkama umavomereza chimene mtima wakhulupirira.
You never confess what is not in your heart.
So ungathe kuvomereza chimene mkati mwako mulibe.
So you confess because the heart believes and there is righteousness in your heart.
Pamene mtima wakhulupirira pakamwa pamavomereza chipulumutso choyikidwa mkati mwako mwa Yesu Khristu.
So the heart is justified by God himself in believing.
Ndiye akuti mtima umabala chilungamo chimene chikuchokera mkukhulupirira.
The mouth confesses because the heart believeth and has been justified.
Mtima umakhulupirira ndipo mkama mumavomereza chimene mtima wakhulupirira.
Why do the religious groups of people, they preach only head keeping knowledge of God?
Makamaka anthu achipembedzo amakonda kulalikira ndi kuphunzitsa zinthu zina za mmaganizo mwawo.
They just think and start speaking with their mouth and thinking that it's salvation.
Amangoganiza za mmaganizo mwawo ndi kumati muona ngati zimenezo ndiye chipulumutso.
How can we know this?
Tingadziwe bwanji za zimenezo?
You see multitudes of people coming and say, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord.
Mudzaona anthu ambiri akuchichirika apa ndi apa, Yesu ndi Ambuye, Yesu ndi Ambuye.
And if you ask him, who ask them, which Jesus are you preaching?
Tsono mkati mwafunsa kuti kodi ndi Yesu uti amene mmamulalikira.
You see that they now they are speaking
another Jesus, not the Jesus of the Bible. Because the Jesus of the Bible died for his own errand. Jesus of the Bible died only for the erected sinners. But the popular Jesus, these religious groups are preaching, is the Jesus that loves everybody. They simplify Christ as like a salvation of the people. It's a weak Christ. Whereby he needs a human effort, he needs a person to do a work of decisioning for him, Christ, to do the work of serving. This is not the Christ that
is
Christ of the Scriptures. Is more powerful. Is a Savior. Is our salvation. He saved the sinners without their decisions. Without their good works
contributed.
Oh, what a comfort to be one of the people. Lord, honor be to God because of this. For he made it to be so. When we go back into the book of
Ruth,
was comforted because Boaz would do the work of
saving.
To conclude the message of today, Boaz was the comfort of Ruth. Christ is the comfort of his church.
Yes, without
Christ, the church is in problems. Without Christ, the church is hopeless. Without Christ, the church is without salvation. Even whatever the church will be thinking, but if there is not Christ, there is no Christ, then there is no church. We preach Christ because he's the head of the church. Christ is the savior of his own people.
Christu amenendiye mpulumutsi wa osankidwa.